From the Conference Center at Temple Square in Salt
Lake City. Conference Center at Temple Square, Salt Lake City. We ni enhyiamu a eto so ohadi ocho miensa ewo Yesu Kristo asori eho ma enchirima ahofote ahotefo ne yayi mpanimfo efri asori mpanim eduosun eni dumienu nyina na Brigham Young University choir for na eba beto enwuma mai.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Sa, a dear we say every Bonneville Distribution obi a obel kotwin bi a wan gi to me em free on hon mun yesi hu kwan.
President Henry B. Eyring.
President Henry B. Eyring. Oye ochidi fo di kan e wo first presidency honor obe edi chairman wo we. Minu anu mani mema ye mamu akwaba ewo enhyiamu etosu mienu ewo aha edi ochi miensa eye enhyiamu a edikan ewo Yesu Kristo asori ewo homa enchirima hu tifo President Monson a odi osti akonwam se me menye ochiame ye di enchia ema onwa aba ha nyina ene onwa edi abefu enfidie at 80 sa enhyiamu bi ewo ewiase afana nyina ewo ewiase mu nyina na ye bo empenifo a ewo conference yi mu onwa onwo beto nyum eye kwa yaka onwa bom mienu ewo Brigham Young University na Ronald Staley ena Bunny Gulliff ana obetla obebol senkun kwa no ebeto Jesus the very thought of thee na ne obebo empire no eye brother Russell T. Osterford ono ye Sunday school president na onwe we are kwa no beto did you think to pray.
Sweetness fills my Our dear Father in heaven,
Amen.
President
Dieter F. Uchtdorf, at General Officers, any Area 70s, M.A. Yajiwangwa Atum, now we are Brother Robert W. Cantwell. I would sorry, no, sick as him, so Ebetu Yenim. Now we are Brother Brooke P. Hills. Our your church from my first presidency, and so the sorry, no, and Kuntabu, I feel trembling at you.
It is proposed that we sustain Thomas Spencer Monson as prophet
and revelator. President Thomas S. Monson, and at that, Asoria, Jesus Christ, Asoria, and now Henry B. Irie, and the BDH or Tosso Barco, and President Uchtdorf, and the Tosso Mino, one watching tomb, and my one Sasso, one watching tomb, and my one Sasso. Yes, sir, so the Toho said, Yebeji 12 apostles, no Atum,
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, and D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor.
Ango angujitum ango maunzasu. Ya angujitumsu and maunzasu.
It is proposed that we sustain. Yes, so the two dresser. Yebeji 12 apostles and ne. Wonwa wada sorry mpeni fuin. Wonwa wajitumu maunzasu. Onso angujitumu onso and maunzasu.
Elder Walter F. Gonzalez has been released as a member.
Elder Gonzalez, ye yine si form every 17 him. Yes, sir, ye be my ensaso na ya danase.
It is proposed that we sustain Elder Ulysses.
Yes, sir, the two bedroom. Sir, ye be J. Elder Ulysses at 217 him. One watching two more mounts, sir. One so I want Jin to Monsuma on Sasso. A sunset the two bedroom set ye bet 74 way at Nassi.
Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor Ka Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano, those who wish to join. It is proposed that we release
Sisters Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook, and Anne N. Dip. And not what young woman Kuoniso. Yes, sir. So at that one, one boy young woman, the Kuoning in a one, one be boy may have done a singing a. Ewo ejuma pa sa e ma we die ma won sa so. E sanse de to dream se ye beje san penfo we mo atum.
S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela, and as new members of the second quorum of the 70, Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. All in favor, please manifest it.
Ongwa ngu pesa ongu jitum nya omong sasu. Ongwa ngu jintum emong sasu.
In view of his call as a member of the second quorum of the 70, we also released Brother Adrian Ochoa as second counselor in the
United States. Brother Ochoa, ah, na oka young man, paying for one, one, won be boa ma ya dan esene manes won saso.
It is proposed that we sustain the
following. Yesan so di tu dwem se ye beje area 74 we atum.
Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, Jose E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, Jose Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddart, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoy San Leonard Wo. All in favor, please.
It is
proposed that Barney Lee
Oscarson. Sir, or your young woman for a president. And Carol Louise McConkie. And Abedicho Dikai. And Evelyn Neil Flugberet, a second counselor. Nia onwuji tum e man in saso. Onwu onwuji tum enso enche. Sa ni ehye se en penifo e wo asorim ene area 70s se ni ete sese na mu amuji tum o ma mun saso. Onwu onwuji tum e man in saso. Ya damase mini anu ma ni mema se ma to abama e and the same to us would near GDA and name on pie, but yeah, bro. Now you have stressed on why you're from CCIA general authorities, any young woman general president, some beba, no more better baby or song with now. Ewa Esro Hanum.
It's a long walk.
Quano Ewa Pa.
As announced, Brother Cantwell will now read the audit report.
Brother Cantwell, Eddie, I sorry, ne esikasem ebetu jim.
To the First Presidency of the Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints. Yesu Christo asore nano enuanom senior doctrine and covenant 120 ekano onu a wonder asore ni sika asem so emai to me say emfa asore ni sika anya de se onye say kuoi won a wonder ano eye First Presidency ene quorum of the 12 apostles ene presiding bishopric. Sa kuo impenyin fuo ema to me ema ye disika no eye ne e wose asori no eye wo e wi ase afana nyina
the church auditing department has been granted
sorry no esika sem e kuo no ema to me and not one so ema and one day she say ebema sikasem yi akoyie enyina etu bedwem sa ekuo yi eyekuo bi a ede ne ho na wona won ka kuo yi hu ya accountant fo ene wona won wonim die wo sa sikasem ho na in sema die yenim ne se sika ene ejuma ye de asori sika na nyina na ekoyie en bibia wo ewo buku mu ena bibia dane kwan so.
Robert W. Cantwell, managing director.
Na me Robert Cantwell a me dako ya no na me di atubedwem.
For the information of
the sorry messenger ehu First Presidency at the Saudi we are deja efa asori ni nya enyi wa fie twa mu 31st 2012 nipa bebre eye stake eye 3005 and a 347 missions and a 591 district 29,014 wards and our branches. Asori nipa nyina eye 14,782,473. And kola ye wo won e asori mo ebo won asu no eye 222,273 and 58,990 and a commission and a 22,961 and so na church service missionary. Now you dedicated four temples: Kansas City, Missouri; Manaus, Brazil; Brigham City, Utah; and a Calgary, Alberta temple. And a mienunso na yesan edio ye bi ano Buenos Aires and Boise, Idaho temple ekosunya oha ani du eduanai.
We will now be pleased to
hear every Elder Richard G. Scott and Quentin L. Cook. To rejoice, the Lord is King. Now, sir, you're too a new new year. Elder Stanley J. Ellis and John B. Dixon. I won't get at your soon Becca Sache. Now, only we are Elder David A. Bedner. I'll cut. Do me no Alcasache.
Many voices.
Eni bebre eche se abrabwa yebono. Yenye noma bebre intentem. Yewo enoma bebre a ewo se yeye ewa abrabwa imu. Nemum yankase yemuno yewishwe bebiya yebetimi anya bambo asumjie na efe yaji ahume. Na yetimi anya ahoden agina etsere be aye betimi agina de obra no ebeto amaye daachi na saa ba bi aye hwe eye yankasa yefie a yama Yesu Kristo abeye obotantim ewo honom emfie ni bi ho no a agya na omo no omukuta sofodie tuminim na maame fonso eka ne omo ho na omo edi asonanim ewo konkon mu efie ni pipi nso ntesa na senye ye fie tie bia no ewo se ye ma ya jen kwa Yesu Kristo no eye buntantim ewo fie ho no na yetumi anya asumdwie ewo asbraboi mu e wo se yeye ya dwen se bibia ye badwen ho bia no se ye beye no e wo se yeye ye dwen ho se ye beye de nyankopon ba Kristo a che se yenye no se Kristo e ye botantimo ye fie asumdwie e be wo fie ho na onkonkron no e be wo fie ho so na obia obewre fie ho no e be nya saa atenka no na saa no mai enye se ejanum kwanum na ewo se omo ye na emom enkwala no a omo wo no ewo se omo so eboa wo sa kwan so no ewo se ye kire enkwala no ne ewo se omo ye ewo sa kwan so no ehia se awofo no be kire enkwala tire bia omo hu se enoma omo ye no eka obia otifi ho no se ye kire enkwala ni ya omo be hu se omo abrabo no de omo bo no omo be yi ano na efe omo nyini aye mpanyimpa ewo nyankopon ahenni mu minimpa se ye betimi ehu de nyankopon doba Kristo epese ye owo ye fie enkom chefo no ache se ewo se ebre bia yankase ye bompa ye ye ni ebusua e bompa ye ye kan trustem no na efe na wotwe bia no so no ye ye family home evening na ye sai ye sai no me ya Kristo ebe ye botantim ewo ye mfie na ya anye sai no me ya ebe ye den se de be benya asumdwie ene a bimbo, a way in fear, a free a reassin or memo. Yen tea, dear, and come chefono any crystal, a chayano. Nayen di o mochi. Meme yen ye a quadro, a war. Trust them new home. Mummy and Kaiser. A noma in kitten, and a ma and no ma in kessier, a daddy. Enoma bia ye ye free se unhia a yen disono. Ebetimi de amanie strong kwa e son a brain. Nemum enoma in kitten kitten ya. Trust em na chese yen yana siye ya. E de inshrake siye e brain. Mo enkwada mo primary. Any young woman, any young man. mission a mo ka ensempa no mo ye djuma strun ko a kese e wose ye boma baso eyie e bra mo tim waja enchen ansana mo ba asase su no mo chen se mo be yesutie mo chen se mo nya ho den na mo ho bete e won djuma ho e hono mo di djuma strun ko e na mo nya ho den a e bo a mo se mo betimi abobra pa e wo asase su na mo di enkonim enche bia ena moba asasi so ena mudi santumi nyina esan so ebae na emom mobedru hai obonsam ede insohwe bebre atwa mo ho ahia senebe ya omo obesemu na ode mobekọ oseyi mu obonsam enim se wasei nemo munkai se obonsam entumi yagen kwan no de biada obonsam ekọ oseyim nemo opese otwe edom edi nachi se ye boye ho modan na ye ye de onyankopon epese ye na ebre bia no ye bedi nkunim mumienka Onyankopon afa yewo ewiasim a efidie madwuma adoso na efe abeya din se empenyimfo no po ebehusi ebesi edi efidie edi juma nemom se ne mudi ten efidie bedi juma no eno no betime ashiramu ana se ebetime di makọ seyim efidie madwuba se de ye nyankopon adwuma enye efo enko seyum nemom ebe boye na yetimi ne hon konkon no edi nkomo moye fa wenye example she ye mu bebre ye wo emfidie bi wo ye botum self phones de bia ye de kobe bia ye hweso de emre bebre sey anye de wo se de ya ebetimi san emfidie ebetimi amaya se ye bre nemom seye ye didi juma pa ebetimi aboyen aboye ho ban efi enoma ewo ewiase mu when ebetimi adwen se trust sema ewo ho nyina any ensema ye kan nyina ewo general conference yi no ebetimi akoye botom na ese ye botom keke no eno nje se beboye ho ban o nemum se yesua ne yedwene ho ne yetie ne ye no eno na ebema ho konkon no akan ho mumie fanyansa sen ento senede efidie banyuba edi juma mumie nhye trosem na yede toso no mumie kan na abre bia se mun kola mu mekan trosem a ewo mumfidie so a sena mude mo send a test message a mo betimi adwi trosem no bebre baba na efe eno no ebetimi ahye mo den na ama hon konkron no aka mo ho akye mo kwan mo mienye de ye betimi nyina serebe a ye bema hon konkron no ebekan ho na akye ye kwan serebe a ye betimi ama agen kwan no abe ye fie mu mumie nye sutie ema hon konkron na ebe hye ye den asundwe soronko ebe ba ya bra bom ene ye fie se ye di agen kwan no enche atwe su eso a ye mu bebre ena ye wo to me a enso na emom ye de ahobrasie e de shira omo a omo twa ye ho ahia pese menkuminya enema nipa bebre eye bone nemom agyenkwan ne chye se na yebetimi atwe ye ho efri eno no o chye se na bia yebetimi ahwe afoforo ne yaboa omo mesua bibia atwem ewo mre bebre na efe eno abeye emra amame eno eche se ne ewose ye tu tie ema ye nyankopon ene nyankopon tumi Se ye di nyankopon mran sem so a na ye som na ewo ye brey ho ase a efe nyankopon ma ye tumi aye timi di juma ebro yankasa ye tumi so efe ye nim die no ebie ya ho den ye nya bika ho na efe ye noma ye timi eye no etun so ekosro ono no tumi no any idea as so a ebetima boy amenya asumdwie ewo ya brabom se ye ma agenkwan no ebe ye buntentimo ya brabom a ebetimi aye baabi a ebe mayen bible na efe so ye nanfofo no so onso be hu se ye fie eye baabi sonko ombetwe aba ye fie ho no mo na efe ye ebetimi ama o makwa aba na efe ombe hu Kristo enimunyam na mumie nye enamfo a yenamfo ewo ye manum enamfo mumie nche ye omunso kwampa no ade ba ko esunko ewo nhyira nyakopon de maye no eye Kristo to me a ye de bebe ye fie ni mu se de be a ye be che chosem no na ye di apama ye be che so na ye do ye ho ye ho mfie bi a atwem no na me chini mission memo na me yire jeni e kan sem bi che me fa missionary bi ho obusa abrante e fa ne nebusua ho efe abrante ya no se oni abusua bia o kire se ebra ye wo no no ne ma me de ne ma aban no se de be ya aban no e betete no na efe akolei ofi oko efie efifie ba koko fie ba ko e be bia aban li bia en be ko na efe obeya abrante no ne ti ye yi e na obenya nsempa no e na efe obi bo ano ma ne call mission na emre twem no kan me ye no ebusa mission president ne yire se onim abrante ya na e na so oh abrante ne emre bi no oyare ye na oba mission home obetena akakra na ebra oti ho no mission president ne yire no eto nsa friend so onbe kan omo ho na omo nye family home evening and son a branch and a SF mission work on or sir mission president say obewi any mission a obetime di number akore say mienu bi wo mission home say the bear obehu senior Christo ebusua eti ewa asasi so e san say the ohu wo mission home no na nani eso no nim say eye Christo ebusua mo mienye de ebetime nyina say the bear benya efia etisa mumie tre yensan enko emboa omo a omo wa ho chemu mumie nye enamfo pa na se yesa na moya ebe se enamfo pa ye boa ye ho eho ewo aho chemu na ebe ma abraboy akwantio aye boko eni kwan se ye ye ede enamfofo eye bibia ye nya bibi frim na emom ye nye bibia ye betimi ashe yehu den me mamu madwenche efa odo a ewo busuam omo amodo omo ebusuam bi mu a omo nye enoma etene sa no me eya na emaye etwe ye mu ye na emaye sua asumdwie ewo si ye ginya kopon edi na ye hu se ono no obetie ye mpa ebo mumie nye de ebetimi nyina se ebe ebe som ne ebe hira ne ye tre nyakopon ne ye na pedie ewo ya brabum mumie nye gidie ne ye nkai se ye wonoma bi ho a nyakop ewo se ye gyan ma nyakopon ono no to nsa fre se ye mfa ya de so a embeto nanim ewo gidie mu no ye betimi ehu se saa no me nyakopon asje na ya jenkwa no so no ehweso amaye mumie nhwehwe papa ewo amanfo mu enye omo bone a omo ye eno mo bebro ho no a ewo se ye kuma ya adwen ekọ papa no eso na ye hwe de omo ye na ebe boye ma omo ye timi aboa omo ebutro bia ye yi se ni daso ye wono eso a ne mom ersi ehun se ye eno no e ade a eso a ebetimi apegya yen na ebetimi emaye asumdwie selebe emaye nsuo momie mbo ye homoden ne ye mbo obra etene ewo Kristo emu eni kwan se ye ma adwendwen etoye efa nyakopom ransem no so ono na che se ye wo emre ema bibia nti momie mompae na obetie obetie ye kwan na obetie ye de ewosie ye ye ewo yabra mu bia ewosie sua na ye nyini na ye yese ne nyakopon epese ye na yenka ne kwan tenene ne so midi madanse chemu se sutie ewo abrabo imu no na ye di Yesu Kristo sempa no so no ebe maye ahoɔden ewo na asamaye asumdwie ene Bible ewo ye mfie ye wo enoma bebre ebe twen mu ene akoma bubu bebre na emom saa noma emu nyina no ye benya asumdwie ewo ye mu ene anigye medi adanse ye chemu se Yesu Kristo wo sorry no ebre ye asumdwie bebre ewo Yesu Kristo dinimu. Amen.
Recent experiences have caused me to
anema kakra bia atome emre kakra ye twembe ama me adwene sene Yesu Kristo ede asumdwie eba yabrabom na anema mienu a osumi kakra twembe no atome no ama madwene ye de toso baako eye abofre bia family paka a wedi mfie nsia a onipa boni bi bo oni nkrofu edu onunum bi wo Newtown Connecticut na mene nebusuafo edi awrewo no mi hu se ne maame Robert ene Alisa Parker ewo jidie wo Yesu Kristo de toso mi enu sanso me sanso ko Ivory Coast kroya friend Abidjan na mi du ho no na mi hunu se sa kro ye kro bia na akoako ani etutu asem ni niam abone akoso ho nanso me ni asori fo ni sia ye no binya ahotobi na me pese mo kire mo se niam bebre etoye ewo ya brabo mu a ema yi asundue fi ya brabo mu na wananne ni rebe fi ni eto America September 11 ye ba be ba be ma pin ye ne ne yire a na onyem na what want to be World Trade Center wo New York City na sa emre a etutu asem yi esi ye no won efro call won abro sign so ekohwe ne na ekoso na etutu asem a etoso mie ne eto won na wo hu se eyo nipa bonifo bi na ahyehye we na ni esi ye ne se na bebi ana wonte ne na mfuturo ene eniema efim egu won dine so enu nti no won ye won adwen se wo bekọ Manhattan Stake Center na won akotwen wo ho na wo du ho no wo hu se asorifo no so bebre so e wo Stake Center ho they called to let us know where won frey kachreye se won wo Stake Center ho na ema me botọ me yam enam bebi ana wo wonti na we kireye se se ne trokronkru no kire ne se se nsohwe toye a bebi baako a ye betimi akọ eye asorifie efri se eho ye bebi a asumdwie wo na won wantumi ankọ wo fie ana wo tim enam etutu asem boni nti nanso boni bia anto won na medwin saa ne ema hu a ema me hunu asumdwie a ye nya wo wiase ene asumdwie a Yesu Kristo ema ye na se ye kai Yesu Kristo ewubrenu ma Esura bofu obebre ebo nyame ose. Won to nyum hye onyankopon. Se asundwie enka wo asaso iso. Nanso ye kai se samre imponu onipa boni for hini onipa boni for our friend Herod. Ekuku mofra nketinketu ana wonye ne hwe ewo Bethlehem. Agency is essential to the plan. Fahudi eye ade ade enije ba ya brabo mu. E mayodo, e mayenyi, e maye ei etumpon ebeye te se ye japo wosu. Na sa fahudi enso esan so di eniema bebre ba ya brabo mu a. Esan so ma enipa bebre ye eniema bone. Say kaya ekoa ekoa so wo sora himemu enam enam emfa hudia na Yesu Kristo pese ye nyanti na se ye kai de Matthew kai na oka se Oka kire ni apostle fo ne se wo munja asundue e wo fie bia wo mbe komu na wonim se amansan ebe tai won enam onu nu nti nanso no obi obedi na chi bia na wo beji won kwa that I am come to send peace. Na sema wokae ne se. It is clear that universal peace did not exist. Asumdue na asumdue eni asase isu brea na Yesu Kristo wa. Na ebi nsu ni ha. Asemba kwa Yesu Kristo e kan o doctrine and covenant. O ka kire won a won eni akoma bubuo a won ensakra. Ne se. Se mo anye saa saa sumdue wei mu nya saa sumdue wei na saa sumdue wei nso no mefefri asase isu na difu obebre nso akyerey ekwan a ye befa so ye benya saa hotoi e wasase isu na nso otamfo bonsam no empe saa de na onyankopon no nhiseye a owo mai ne se ye nyina ye benya sumdue wasase isu na eyade e wo se da yakoma so Joseph Fielding Smith etre se sa sumdue we ni odo we eni asase isu until se onyankopon ne nokre ene na asem no ebetitiri wo asase isu na yen na no ye pe asumdue e wo asase isu na yeng na ye pese saa ahoto we eba ye busue mu na ekwan ba ko ebetimi afa so enya saa asundue we eye se ye bedi Yesu Kristo ana ajenkwa no enchirekire ye obekire asase so na ose nia obedi masem ne so na waye ne ye gya papese me ye no ono benya saa ahoto we obasan so enya dankwa ewo Abrabo imu. President John Taylor etre sa asumdue se. Sa asumdue we eye achede onyankopon dia mae. Na sa ahoto we enye bibia eba na ekokeke. Eye bibia onyankopon dia cheye se ene ye betena. President Eba J. Grant etre ekwan asumdue ni tre ye a ye bepa so enya sa ahoto we. Na osi se yenya ahobrasee na yeyi enye mabone wo yemu na yenya ahobrasee ne yede ho hye Yesu Kristo mu a ye benya saa asundue yi na mene Emily Parker awofo ekasaaye no mehu se saa agyenkwa no ahoto we a oka anwo asem na ama won enya akukuduro bi se won benya ahoto ajenkwa no ahoto a ode acheye no eye bibia ye di ne mra ne sem so be boa na me kai Ivory Coast en etutro sem e to won kro no na won nya asumdue won asumdue no e ba enam arehyemu a wode hye Yesu Kristo ene Yesu Kristo ene ma won di so
any temple a juma one year ma won ebusua for awun asundwe ye bibia ye nyina na ye nije ho nanso no asundwe emma ewo emre a akoako ene niema boni ewo ya sitrim na ye kai asema onyankopon e ka kire Joseph Smith wo Liberty Jail o se ene ma boni bebre beto nanso no enche ubenya ahoto na me pese mo kire mo se ene ma boni beto ye nanso ye se ye hu se ene ma boni no enche na ye de ye hu to onyankopon so a obedi ye nkan no be ma ye ahode. Knowing that there would be mortal pain, Kaise, unspeakable tragedy, Yesu Christo, amaye fahudie, na yem fasa ye fahudie, enye niemapa, nasi ye de fahu ye niemapa, enfa bonibi a beba ya kwem. Elder Marion D. Hanks, asemo kai. To believe in God is to know that all the rules will be fair. Se ye de ye hu ye ginyankopon di a e wo se hu se bibia be ko yi amaye na we nya me wanwa en fa ne be nya ahoto en krofo bebre wo wi ase a won e hwe sa asumdwe mu na sa asumdwe we enye sika e be nya wa asase so ana tumi ana se obi enim ye ene de sa asumdwe we ba ye benya asundwe ewo ajinkwanim na ema todon things enyuma oto ye se na se mewo ohabre mu a ehi na mede meni behwe a menya ahoto na semba ko ka ne se ajinkwa no na be ma ye sa ahoto e ebe ye den na ye be ben ajinkwan e wo se ye bra ye ho ase e wo se ye bom pa ye e wo se ye sesa ya bra bo ne ye bo esu ne di Yesu Kristo nchiache ni so na se ye di sa mra isu a ye benya ahoto wo ya bra bo mu na King Benjamin eka Yesu Kristo ewu obewuji ye nkwa ekyere nebusuafo no ne honhom no eto ne nkrofo no so na won nya enije won sakrafi won bonim esan so du won jidie hye Yesu Kristo mu akuma sakra eboa ema ye nya ahoto ewo ya brabo mu. Perhaps there is nothing to compare. Na bibie ni ho a ye betimi ade and claiming the blessings of the atonement. O how a ewo ho emaye se yansesa ya brabo a na Yesu Christ asap aye mi de bebre se yen mkwala mema ni mema ene senior missionaries aji Yesu Christ atu se wombe ko akwa ko ka Yesu Christ na asem na wombe ko akwa ka asori no in church no atre amanse a won wo wiase na asori eye baabi a won a won di Yesu Kristo echi efa so enya ahoto na onyankopon honhom a odigyaaye no eye bibia eboa ema ye enya ahoto na se ye de ye ho hye asori no na se ye di onyankopon ne mra ne so a na ye bu asofudie tumi na ye di amaye nechia betira bu se ye be ye ni ye gya akwa ye ni ye gya pa wo soro e betena debi debi da temples are where many of these temples e ye ba bia yeye ordinances bebre a ebreyen ahoto na one a one sra eko temple grounds so esan so ko temple open houses ehu ahoto a won nya firim me kai the ceo suva fiji temple dedication no sam reno na enyema boni bebre eko so ewo fiji ho na impenfu a woda kro no ema obi akwai na bibia ye finchin ma chese ahoto ni kro nim na me kai se na asori fo na asori members na won wo fiji nimpo no entumi anko bebre entumi anko dedication no one person invited to the open na enipa baako a ya ton safre no eye hindu peibi a ofri india a na oye member of parliament na se rabe edu temple hono osunye na sema okai ne se ahoto a ewo sa temple hono ena ma osu onya atenka na ahonhon kronkron de ma no na Yesu Kristo no ene agyenkwa no ye nam agyenkwa no so na ebenya ahoto o how ebeto ye na se ye di ye ho hye Yesu agyenkwa no so na ye di ne mra so a ye benya ahoto se ye kai Passover ene apam a Yesu Kristo ene ne esuafo ne hye ye na se obema honhon kronkron no ene yatena na honhon kronkron no akere ye niema a ye beye a ebema ye ahoto na Yesu Kristo na aka kere se enam onno so ene ebenya ahoto na se ye di ne mra ne sem no so ne ye de ye re hye ne mu a Yehuba toye na ye ni ebusuafo nyan ni beje Eliza R. Snow asemo kai ne se ma wakoma ninje na yi nyankopon aye menjai nyankopon aye yeda na minim se eniema boni bebre betom nanso modem re hye nyankopon ma mo benya ahoto we kaka na meka wo Yesu Kristo di mu nti amen.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
brothers and sisters.
Amen. Amen. Ebre a ese ye boa ahiafo no ebia na ye hawo mu ifi se enoma bebre ho a wona betimi ayama won ho ne nyankopon okyere nse ye nchrechre nipa nyina se de ahotosuo esitie se ne beya betimi ayi no mabi amaye ho se de nyankopon hyehye esitie no wono aye ne hyehye ato titiri ni kwan e befa so ye beka na asem no akyere afoforo nyina eja no de kwan na to wonom se yimpo yi sua sansem ni nyina na monkonkro ne so eboa mi yitimi eka asempa no akyere afoforo nyina awrade wo ni kwan ana se okwan a odo
explained that he taught correct principles and the members governed themselves.
Jesus Smith said, "Ochechi asori man niema oso onwoye na onwo onwe di onwo abrabo so." Ebedru be bia na ya twe ehu akoba bi fufuro. Se ye ma ebenya na fufuo bebre na wanya agudie nso. Menu anu ma ne mema. Aya ye dwen hu pa ye. Se se ye ma enkwaje no efa ba bi onwo ye ma ba akwa akotena. Na adifo ene dumienu no akyere ese bibia ye ma no benya emfaso awo efie se bibia onwo beko nema ye kwa ye befaso akyere onwade ehuhia esin adwumade onbedi wa bonte erade no ebedi anim se ye hwehwe ne mo a bi atsembia ye wose ye bizanse bibia ye hia ye na som awo Houston Texas steak mu na mrebe bre ho no yebenya se obi be friend se obi e ba han mu na ehifa na menkonkotna daku pe na emfie dunsian mu no obi frere me ebisa me se e word be na hia abusua a eye abusua pa ehina yebetimi aboa asori ni mfiti ansi enu munu Brigham Young ebe fre enkrofo no nwaka se munko na munko ti asori nu oho nu na enwanwa ne se sesi akra ne yewo asori ema onwo beko ba bia komisioni ni beka se onwo nko aya ye jin se president Monson ebe ka kire asori empimpim dunani na se onwo konko tna ba bia e oso onko tna Nemu mnu ewose yetie nia ongu bechire na ya ye nia ewose ye ye. Se nia erade no ekpon ne juma ne ekosu no. Ehun hiya paase ye beye bibi ewose ye ye. Ewo na kwansu. En titru efa nkwaje ehun efa neba no honu. Se nyankopon ayushwe ekwampa na ma ye. Yesu Kristo ekwa no ene ekwa baku a edin pie ni hon ma onipa betimi anya dan kwa ewo nyankopo ahemanu se ye hu nipa bebre ewo asase so se onwu adwemu ye onwu na onwu hu bebe a onwu benya enkwaje no na esan se onwu eye ene ma bonne no aya na me pese me kasa te se ama e nanka me te se abofo na menya se metimi de trobento a efrisru akasa ache enuhu ache nipa na kameka che enipa bia se onwufa enhyehye a ebeyi nipa firi oha mu na emra nyankopon ewo nyankopon kwanu so se na ebe ya reho e masase isu bia
bio media dance se erade nim kwan no yensro agent nim yei odo yei na ope se oboa yen Onimpa kwan a yebefa so a yebetimi aba ne nchem biem yen agen kwan Yesu Kristo ne okwan no kra ne yenkwa ono no obetimi enam ne so a yebetimi akọ agya ne nchem asumdwe wo wiase mu ene nkwaje a eni awieye we na mekan Yesu Kristo dim amen
The Savior's mortal ministry.
Na Yesu Kristo na bra boy was as so abawiye bra obre ogasemene mu na enu so akwawiye na Yesu efia somafo mu idea di kan se okan sempa no fo na edunai na okan eche na suafo no so hu no na okachi omuse omenya ahoden ebra ho konkron no aba omuso na mubenya mwe adansidie fo ewo Jerusalem any Judea any Samaria memunyi na any ewiasimu afana nyina na eno no etwemu no okosoro na adom ne hu se okko na ebra omuhwe ewiemu no eni mema mienu ejina ho ekacho mu se adanti mu mema mu fi Galilee adanti na mujina ho ehwe wiem sa Kristo ya yeyi na firi mu no sa na obesan ababiem efri ewiem mpo Yesu Kristo ebesan ababiem sene ya che no sene cho sempanti na mum sa me die e wo se insempa no ekko ewiasim afana nyina efri matio wonu no ye tsia bibia ye ka che suafo no se omomfa insempa no ko wiasim afana bebia na Yesu Kristo ba eno ka che om se tumi nyina ye de mama e wa asasi so eni eja na hinem ti munko ewiasim afana nyina na munkyere obia na mumbo masu e wo eja num eni oba no eni honkonkon ni dim na ebra ye tia sorry e wo Yesu Kristo bre mu no na ye de sempa e ko Israel man mu nko a na fe yi che e ba se Peter now yes apostle for no mu penyi no se onfa twa osem na enko ewiasim ba bia na asoma fo mu de to so do any do ba ko no e che ye e kwan a Yakobon e fa so e de sa yi che e ma Peter se de ba be ko Yakobon menyi na na mumie fa Cornelius de na enye mfatu na oye gentle ni na na oye ni papa na Yakobon e ka che Peter se sa be me onfa Yakobon asem enko no so nemum na enye ade na omoye sa mre no nemum yi che we a Yakobon e de ma asore no ode ma Peter e san se ono na ye asomafo ne panyin e fe Yakobon asem na ekọ ba bia wiasim fa na ba bia nenso yesan so hwe Paul so asem ono so na onye Israel ni no ye gentle ni nemom ebra onam Damascus ekọ no onya yichie na efe onu ho fini bonim na Yakobon efre no na efe obeye Yakobon akwa soronko eka Yakobon asem echie ba bia na fe mumie mhre yankasa ya yebrabwe na sian ebra ye sade trosemi esan ba bi mu no medi adanse se Joseph Smith Yakobon enam no so ede sa asori esan ba na fe osan so te first presence no te esuafo dumienu ebiem na fa osan so ma omu tu mi se omu san so nko ewiasim afana nyina sene ode ma na nasuafo dada no na efri se yesan so ehihye asori ewo 1830 no asori etumpon kakakaka akọ ewiasimu na efe ekọ ebuyi ebusua ene eku obia mu kakakaka sene Yakobon pe no ewo Yakobon ebremu na 1978 na Yakobon efa ekwan ofa so dada na na oma yichie e ma suafo penye a na oye Spencer W Kimbo na yichie no echie se sofudie tumi no yemfa ma mbeme bia omo wiase mu ba bia eno chie se sabre no mema no betimi ama omo manom nhira na efe sa chie se nipa manyi na enya tumi no a ewo sar chosemi mu na omutimi de djuma sadie na eyade sonko a Yakobon esan so eyeye ewo miama ngasama brabu samre ebra omukan sasemi na efe ya fem mission president na meko Mexico na elder Richard G Scott a na okan esuafo du hun samre no ono no fem na okan sasemi chen na efe mi kai se misio tata me ebra oka sasemi na efe na meni agye na minim se eyade a eye na saa mmere no aba sɛde bɛɛ nnipa nyinaa ebi nya Nyankopɔn aheni ne apam nyinaa no yɛbɛtumi ahyɛ ɛno na ɛyɛ berɛ a atwam na mennim sɛ mɛkyɛ ɛwɔ Nyankopɔn aheni mu na mɛsom ɛwɔ bibiman mu nso na mɛhu sɛ ɔmo nso ɔmo wɔ gyidie soronko na ɛnam yi kyia Nyankopɔn so ɛde maa 1979 ɛmaa ɔmo nso nya sɔfodie tumi no na yɛtena mu no yɛsua nnɔma bebree na ɛfa ɔmo no abibifoɔ no ɔmo gye Nyankopɔn gyi ɔmo nni fɛreɛ biara sɛ ɔmo bɛka nsɛmpa no akyerɛ afoforɔ na ɔmo wɔ tumi a ɔmo de di ɔmo ankasa ho anim ɔmo ba asɔre no mu bebree na ɔtwe biara no yɛte ward anaasɛ branch baako ɛwɔ bibiman mu na ɛberɛ biara nso no asɔfodie tumi no ɔmo a abibifoɔ no a ne di ɔmo anim nka ɛmepɛ sɛ nka mobɛba bo ho sɛnea alataman mu anaasɛ Ghana mu sɛnea abibifoɔ no som na ɔmo yɛ Nyankopɔn adwuma ɛwɔ temple mu a ɛberɛ a temple president nyinaa kra nso ɔmo san so yɛ abibifoɔ ɛberɛ a sɛ motumi ho abibifoɔ a mo ɛwɔ aha a ɔmo ka asuafoɔ dumienu ho a ɛne asuafoɔ aduoso no ho a mobɛhu sɛ ɔmo nso bɔ ɔmo ho mmɔden bebree abibiman mu baabiara nso sɛ wokɔ sunday school hɔ a wobɛhu sɛ ɛyɛ adeɛ soronko ɛsiane sɛ ɔmo kyerɛ adeɛ yie ɔmo te nsɛmpa no ase na ɔmo kyerɛ adeɛ a ɛma ho kronkron no ɛba ɔmo adekyerɛ no nsɛmpa no a ɛwɔ abibiman mu no ɛkɔ nnipa a ɔmo ani agye yie ɔmo ɛmfa nnoɔma ɛwɔ wiase mu ho bebree yɛka fa bibifoɔ ho sɛ ɔmo wɔ nnoɔma ketewa a ɛfa deɛ ɛnhia ho na mmom deɛ ɛhia deɛ ɔmo wɔ bebree saa nnoɔma nketenkete ɔmo mpɛ ɛdan soronko anaasɛ kaa soronko ne nnoɔma na mmom ɔmo pɛ gyidie ɛwɔ Nyankopɔn ne dɔba kristo mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛnya abusua a ɔmɛyɛ daa na nam sɛ ɔmo gyidie nti no Nyankopɔn ɛma abibiman so soronko sɛdeɛ yɛnim ɔmo no ɛnyɛ ade nwanwa sɛ ɔmo bɛyɛ nnipa a ɔmo hia ɛwɔ Nyankopɔn ahenni mu ɛberɛ a ɛtrɛ ɛwɔ wiase mu nyinaa ɔmo ka nsɛm a Daniel ɛka ɛfa a yikyerɛ no ho sɛ Nyankopɔn ahenni no ɛbɛkɔ n'anim te sɛ ɛboa a yɛtwa firi bepɔ so a yɛmfa yɛn nsa ntwa na ɛyɛ saa nnoɔma soronko wei ɛne yɛbibi abibifoɔ mmarima yi ne mmaa ɛkɔ so ɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ saa nkɔmhyɛ yi a Daniel ɛnyaeɛ no adi na afei Nyankopɔn akwan no akɔ so sɛneɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔ medi adanseɛ kyerɛ mu sɛ yɛgya a wɔ soro ɔdɔ ne ma nyinaa na Yesu Kristo nso ɔyɛ Kristo no na n'ahenni ne ne nsɛmpa no ɛrekɔ baabiara ɔmo a ɔmowu ne ɔmo a ɔmote aseɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen.
My message addresses a
fundamental. Bisam sɛ adɛn nti na ahosia ho mmara di mu paa mebɔ mpaeɛ sɛ hom kronkron nso ɛno ara na ɛbɛboa mo ma moate wɔ makoma mu sɛ nea mɛka nso yɛ nokorɛ saa ahosiesie nimdeɛ nso yɛbɛtea se a ɛhia sɛ yɛbɛte yɛagya a wɔ soro no kyekyɛɛ a wɔma ne ma no nso no ase nnipa nyinaa sɛ mmaa ne mmarima nyinaa nso no ɛna onyankopɔn abɔ yɛ nsɛ so na ɔdɔ yɛn nyinaa sɛ yɛ mmaa anaasɛ mmarima a na yɛn nso nyankopɔn honhom so ka yɛn ho nnipa nyinaa nso no na yɛne yɛte nyankopɔn nkyɛn wɔ honhom mu ansa na ɛbɛba asase yi so yɛgya so no anigye nhyehyɛeɛ no nso no boa yɛn ma yɛba asase so yɛbɛnya nnipadua na saa nnipadua nso na ɛboa yɛn ma yɛtumi sua nneɛma ɛbɛboa ma yɛbɛwie pɛ yɛn yɛ nnipadua nso boa ma yɛnya ahome mudɔ ne ahoɔden a ɛboa ma nyɛ suahunu a yɛntumi nsua nipa nso de ope niema enye ope so ye boni nso sani me nso no moye me nya honhon no e wo ye kuma mu nso de nyakopon chen se nyakopon ba nso de ope honhom asem no o ompa kono semo na so ope se o ye ade ye e mane me mo Kristo mu nso no o je nyakopon asem so na o twen wo ho firi nyoma asem ho na odi nyakopon emramra so wogidie mu na otie ne Yesu Kristo pese wonye nso no sey nyakopon ma ne memo nso no nyakopon eka ewo ye mu na nso no ene de ye ti asase nso na asase nso a ahwe ase nso nso empon so nema odi ye yenua yene dia nso na nso ayade ahwe ase enso ye timi wu and so behun se adam on shia shen so be kan yo ho and am se ye wo hunam entino nanso no ye nipa ye wo hunam nanso honhom so atie mu ah sa ye ni ye honhom nipa de nso ye bewu nanso se na peter so kan se yesu kristo ka che peter se honhom no pese ye nanso hunam so emre and so no and the MPA ya ba se su se ba yenu se se ye honam pe se ye koyen anye mebone ya ene akono se mo a ye bedu su anase ye beti ye honkon hono ka chen se ye medi Yesu Kristo achi na ye ni Yesu Kristo asem so we na ehia se ye betumi aye di ashisa di beye nyanso ane ma boni a ye honam e ma ye nso no ye betime di nkunu sa ane ma boni nso nkunu so se afri yes se ye fa yes Kristo enkwaje no so a ye je also no ene je sheshe nso no wo dia to won se me ya ye be ma ye honi ye be ye ne be se be ye ye be ye ne je wo sa si so na nso ye betime agba ne chen bi mu ye je also no so opese ye nyina be kan bo mu e wo ne kan ye mu nanso ebenya fa ho die wo yakoma mu nanso obunsam so de opese enya nso ye nya adwene kasakasa opese ye hre ye tinase wa re ho mu na ye hu opese wo se nyakopon hwehwe wo de maye nso no adie ba ko pepia obunsam opese epen nso so opese ye nya nso ba ya re ho betanase wo re ho mu se ne onso wo te re ho mu nso no nanso obunsam pese ye tin ewunu hunu mu nanso obunsam so no okoso da bia se obeye se obeste nyakopon hwehwe a wo maye no obunsam any hunam and I'm sensing so once went to me and koso wo honhom mu so the adversary's eternal progress is and so no and I'm so went to me and koso wo honhom mu and went to me koso wo honhom me sense woni hunam and I'm ne nkwara boni nsem oyen nsino obunsam so went to me nya enhira ye nyina betimi anya esan se yete honam no nsino wontimi nsua aniema a awon mo awo honam nso betimi nsua nso ehine yempa se so odwene fa se emebi beba ye nyina nso ebenya wu sori nsino na wono nsino ehine pa se wontimi nkoso emenyine se ne nso betimi akoso abenyine abaye se de nyakopon tse no essence ne pedu anso esipenti onyakopon ni jen hyehye mu aman nso no omunsam so obomodi anso obestay we nyi anso na obetwe akonso hemu so ebede ye ne pedu abeye enwamambone anso ne maanye asembien so a enso ne nso ewa ene se obunsam a oni ne pedu mu nso no ono nso a pese wo ye nam ye ne pedu onyakopon de aman nso no enso bestay yen adie bia ono so woni mu nso onam sade ye nso no pese o twen kon so hwemu se be ya obesan ye se ni ho se se mran nso a na aya de boni pa nso no na se ye ni ye nipadua ho a anya de ye a na se de ye nyoma nsem a na nso no moa me ni nyakopon nsem so e mai ye fin se ye nyakopon ma ne mema se tinye ne hwe asase so ne mpo kwehwe so anyema mu a ye be hunu se advocated by the adversary. Nyeme bi a obon sam epese ye no so no. Enso no nsi pintin enso no na bibi animo. Odi fo aman so e kasa che ne ba Shiblon sir. Omo modin aso be twene ho afri akono den nyina mu so no. Na nipa ho ye nipa dua ye won nyina so eboa me yetumi asua anima ebeboa me enso betumi ye Yakopon ma. Or die won we ye mon so enyini se di Yakopon mran sem so. Nanso no se ye kodi ye de bon samba yenso a ye nya don so. President Maranji Romney so I can say. Let me say, mention me in your empire, mention me in your name, and should be a demo chain near Yakopon, Ewaho, Emma, one more. O D, I will see a sea mansion. As I said, one of them, and I, yes, and I, yes, excuse the catcher, and so one of them, Obehun Yakopon, and him. Now, so Obehun and him. Nam Ponus, no, Obetim Wakuma Moon, Obehun, sir. Obehun Senia, what you are Kuma Moon, so one Yakopon anymore. So, would this armor and so are. Onsu benya akukuto Yakopon ni mu. Wa shan bobbi onsu se ye bon kwantin so a. Un konkon so be kan ye ho da bia. Eni ntino se de ye ho sie mran so a. E boya ma enya enhra edimu pa a e mani me benya awo sa asase isu. E be ma enya akukuto ohunhun mu. Awo ye yankofo mu ye busia ni mu. Any astromo, any or your junk, yes, Christ any moon soon. Now, Amrabian, so I am pressed a betting on Conor Honor, so no. Sir, ye did young Cropon sense, we've been your canyon. Ne been ya any doubt so. It will be a motive and make answers, yes, and when ya, but some are coma. Now, and payments on I can say, yes, Christ, so I had a soft war. In Ukraine, where I had a soft war, whom any young honeymoon. Say, you be say, you will yell more, and I perceive, and I say, a crow be there, when you perceive, be ya, a draw be the begum, or say, a crow no begum. Sansana, bonnet, so etis, ewa, your homo. Senia Odifo Amanso a chain se Bonin so a sha essay ya yahum senior a crow and so a my ya war in pedium sun to me if free yes Christo a jinkwa munso a bio home a to say a drua a bit me a boy a meet me a di sa ya ususo. Nanson so whom homo I the incident he has been a jidio yes Christo mo. Ebenya akoma sesa. Ebenya Yakopon sem so. Esen se se din Yakopon sem so a. Ebenya ahomdwe e wo Yakoma mu. Ebenya ahodin ohunhun mu. Mo branch president ya nasem bushum pon so. Won mo an wo bo Yakopon so lebe ba bo an amen so ebenya ya resabre e wo ohunhun mu. Ebesem ohun se. Bonia moyen so no se dimu a ehia se mo so ma koma se san so be ade a edimu senia yaria edimu so ehia eduru a edimu pa so ehia se ye boni edimu so a ye betimi ase san o sa kwen so no an cheche a metre so no ehia se ebirim so be dwun se ayensem o atwa mu esan se ye wi ase enemre mu so no ni pepi won so a when you say, the Lord's truth is not and answer and quire dear, a one who team. There's been person who say, on Yakopon church and city, and Sister Biao, Nippa, the Nippa Jones, so intimate Sister, be shamble boy, sir. So would this summer and so on, so up. Mokosu are benigny, now wait me, I call Yakopon champion soon. I will see him rains, you know, Emra, Yakopon de Maya, now at a sooner. Na ebeko soa so ato so se benya eben ibedi so. Besha mo sembo se mbodi we so a. Wenya nhira di mu cha di nyina so. Na media dance fa we hu Yesu Kristo di mu amen.
We are grateful for all who have spoken.
Onwa nwa kasa chire ewia nyina se. Ani enwum a kwa no ato school for on Free Abraham University. This is a Kai and Memmanon's General Priesthood meeting, a Beba Ahanmu and Yumre, a Bononcia. Na tabernacle kwa broadcast awu edeko wiasim nyane ya anopa ekosi anopa nonwatwe kosi nondu na Sunday school de na Sunday session ato aso yebetie free Elder Russell M. Nelson akadumie no wiya kwa no ato more holiness give me na empire edit etuye ebet Elder J. Devin Cornish akadio so na bebo.
Dear brothers and sisters,
mi nuanom ma ne mema me so me de me ne aka President Monson ene afufra onwo abo onwo onwo agi prophet as a fra of friends say ye hear missionaries onwo ti bebre ni say say nu eye esotwe kese ena ebo ewo asase so efa missionary adwuma ehu if is a President Monson ekasa sa October etwam ni ampimpim emerima ne ma ene awarefo ene afro na bebre na so na esiesie ho sesie an ye nya ensembise bise na de na wo ni business bebre e ba ba ye na ni ayebeka ne se onbeye ni missionaries eye da bia an onwo beka nyamesem no na onwo beshira nyankopon ema no Bebre na ye emema nkwala ene ema mo na mo benya sa asochi se moji mission course na tum no na mo hu se weze eye asochi a eye nokre ne ahote na munya aho akwanya se mo bako asochi no eso mo a munyi bi mo nji sa adisuan entum na mo nche Yesu Kristo enchete no se se na se mo siesie mo na mo echre adepa nyankopon eye mo ema ne mema munyi mo adisua enhuhia ye ema ye ene mo ene nyankopon se bebi a ebeye yi a anka wo pese mu ko osuapon a se mu bewie mission ambako osuapon a ye boma baso se mu bewie school yi ansa na mako mission And so your pon bebre or hon my be mamma who quine amma maja abusumi a dung or tree equosi a dear son, some will bet me a commission abba. Na mon and her margin, some will be a baby a mobile call a co sia pon. Yet that and penny for the dead, there's your pon be say as a song a boy and maybe be say, cause. Mo awofo ne akyekyefo ne mo amaka mo sumunya asoche no se mo eboboa ye nkwala enyi be se o besiesie ho akosom mo mission na sesia no mo kura nsom abrabo pa mo bo no ebe ma mo namfo ne onwa a etim mo nche ne hu mo mo bo amu na mo ntimi enka se o mo bisa said adan na mo mo bo mo bra se Na monso mo betimi akase enidaso ne enije a ohunhu omumu no. Sasa ensembise se ba. Obetimi akase. Mo mie misa missionaries.
They will help us.
Obetimi aboahe. Na sa opa. Metra onche bra missionaries no echre wo chre no. Mo ampanimfo mo somo hwe esorche a susum ene ahonam ene sika ahosiesi a mode ma missionaries mode sika kakra etututu munu eba beye ade amobeye mo ampanimfo a mo commission se mo obobo a mo se dachi bi a mo be commission yenso ye ni beje se mo beye mo be somsa Na ebe enkosi sabre no ebi amobetimi nso ede musika nso a commission se modi musika beko efutu a ewoho a President Monson kasafa ho anopai se enipa bebre ema ene onwu emema ne onwu yiremu eje asochi se onwu ko akwakoye mission president ewa sori mu na sa osum nu no onwu boboa ejre Mamane Natchez near Ebetuo. Mission President Ekita Safua, Ed Bois, Sir Enqualano, and as a missionary, no Ebetimi, Edim Kunim. So I'm going to state president, need district president, Edwin Jane, who I want the missionaries, Echo Baby Potting, a year stake, ward, and a branches. State president and a bishop, Munji Asochi, Sir Ongu Esaimre, Sir Ongu D. Bisabisa, missionaries, Abuabu, and also Ongu Beko mission. Sam Penny Four was the Kitan, Safua, a betimi, a baby, a pono, a war, Ongu, and Pesuaso, no Ongu Bo, a sorry man, so a basso song, Bebua. Now, a sorry ward council, Bianzo. One war OBFN world mission leader. I would like to speak. The person may Casa Potti HS are world mission leaders. You've been called by your friend, Bishop Afremu, the Mumwa Asempano HR Ewa Mompesuaso. Bebrenoa Akosu Ayadue, my Akoye, my Fabi Krasa, Ongumwao. Now, money, a full fry war council is the multi mission share on one time massorin. Any on one will boost your full BM massorin. Any on one at Potem Musia, money missionary is the Asia, a Breno Breno. Now, more bwang a two on for a bwang a basso. Miss Ramu, mum wang, not on one pet, debia, jumang bayano, and ya butai, a war, and chair, I bebo on a bachelor. Wei ye masudie mo kwan ne se ehu hia pa empa ehu hia se missionary se juman beko yi a ejina mo so se munya sa asoche ewe gidie mu ni aho kika so a mo a mo ye world mission leaders mo na mo da mo ye ka mo musi ye ka da missionaries any members ewe juma kronkron a ekɔ so a ye de gi nyankopɔn mai. Yeah, now for a almost sorry, almost ebisebisa ya sorry, almost kaya sorry, almost betimania, asochi. Ye bon abaso se on be so and near my, and we hear ne ye papa ewan abrabum, ne asantu, and saffron, the ongumra meji bin kaho, efa, and sempa, aya kronkro, and yankopon, edia tu on mufa ebusian, se ongo betra afibo. Sa asochi, aye no kre, ene ahuti. Enwanwa enye enipa ene ye efri ewrade ne ho na o ka se mekeka menyuma no ho e wo ne brem sa asochi ema enya ensem papia afi emfie o ha edio chromium sa ye kan eye ensem foa enso we eni medoba Domini or so many Tieno. Uttered by Almighty God. When Yankoponan, a cast, answer me, or the Bodan Joseph Smith, etched in the Dobby Yus Christo. Nasa, and same way saying a day, I sorry no as ambassador, as he should be him. Adding, if it's a young Yankopon, as a phone, a year, or Yankopon, or your door, or person named Ma Ehuno, any Jesus Christ, or Denny Bass, as he should. Na opese ne ma ensu enya ehonama enwubiem ene dankwa sa dia ahunwo ho a buta enti na asempakafo eko kansem eye emfie empim mienu atwam no nya ewrade ne ti na sori ne bra ye kun no wie na nasuafo no nso ewuye no enipa esesa asori no ene emunchechre ena efi Emre bebra esum esunsum sum ebasa asisun sene adifo ekshen kom na urade no ne ne ba Yesu Kristo de onwa sorin esa ambasa asisu bio emu nchechre ene asofudie tumin efsans asori osande ababim enimde ene ayeye de ayehu hia se yebenya dankwa etimi akon nche na ewo ho mani panyina ne titru nu nyano. Sa say ye bit me ni ye busya abakwa kotna nyanko pon enchen da afibo. Minti me en kasa enfa sorry asa dia baby ewo enia ewo from kra. Na sa abakwa semi eye nwanwa. It is incredible. Ayadia esumbu. How amazing. Eh nwanwa se aswafo efri esro eba no ndi tumi ebre eba asasi so yenga japa awosro eni Yesu Kristo eba mprebebre eba sra Joseph Smith na onwu ehwe so ma ebebre no anso eba di butai eba ebi ni se Moroni at the Book of Mormon ba John the Baptist at the Aaronic priesthood Peter, James, and John at the Melchizedek priesthood. Moses at the Nimdiev, Efa Israel, Abuabuano. And Elias at the Adrian, Efa Abraham. And Elijah at the Tumia, at the Saw Abusiano. In addition, near Ekahubium. Sa at the same way, Eddie, Nimdiev, Eba, Efa, and Niamana, and Hutifon in Nim Titino. A Radino at the Trust and for by or the Book of Mormon Bekan Bible who aya adansi die for efa Jesus Christo na sa and some we say efa Jesus Christo ah okosra nkrofo America tete no na efa yankopon enhyehye a ede enije ebrenso Book of Mormon no any Bible no ekambom ninna ya a trust and kronkron na ede Jesus Christo ede Jesus Christo a womb patino edin. Sa sorry de abebium no esansu ebuama abosha ehye o bible mu naba Isaiah eka se ewrade ni fie ni ebesi o ebipom mom of empenimfo a onu free eba America atoye mu no edi sa asemu ya no echre to Musa ni a Gidea ewom Isaiah nso eka efas nyankopon ebeye adwuma bi a eye nwanwapa sana es ekoso ebe mu se ne ehu asrafo ye missionaries ebusu bebre apam dada no eka safa entutusu dudu hu eno nso ababiem efa hu ntinu nipa bebre ho etu a ntutusu dudu no nyankopon esira o hisa nso ye setie references to Melchizedek. The sons of Ekafa Melchizedek, who prophecy. A this summer, a fa Joseph Dria, a Book of Mormon, and a Judan Sudria, Bible, no, a Baba, a Baku, a Wunyankopon, and some Enso Abem. Sa aso ye dia baby efa apam foforo no so hu bebre efa asugba ye bomma ewufo enso ye tiase pa eya ye dia ye yema ya wufo ne ase ye nkofo onwa ewu no ye ye wo tempo etwa hu ewiasim na be kwan pie ni so a obetime di enkwaje ama ye nkofo onwa ewu a onwa hu esom no John the Revelator's John, another angel flying above will be enam esro na or kasafa sum bi hu no eno so efa ekafa Moroni any Book of Mormon. The Book of Mormon is Book of Mormon any fapem e wa sori esan di bas as isubim e Troy na yeshe so e na yesan e di ba efa nyankopon hisem na ye Achede a nyankopon de man ye de echechase doctor and covenant so e de adisem bebre a ye de ma prophet Joseph Smith ono ene ye nya atro sem bebre asim odifo bi abasase so o ka che onwa na ewo navu no se men kan che mo da se na me hote me ye me wie peye na mmu no adisem ma me de abade boni bi eni ho ye kan ni me asori ma any missions e ka bom e kire e fa nyankopon dot my any Jesus Christ so obi a oba yire ne ho no abom pa ye no asua sadie we opeso hu se ye true e ye no kra no behu na enam susun kronkron so behu se ye no kra me da nyankopon ene ne ba Jesus Christ e fa asori asande abasa sisu any to me a etimi boy so ema yeso na di esoche a efa nokre ene ahoten efa wiasem nyina moma ye nso sa asoche mu ni ndi nyankopon as bosha wakasa ye fe nko ewiasem nyina nipa ene kasa ni wiasem nyina wo Yesu Kristo dim amen.
our holy and eternal Father in heaven.
Udoba Jesus Christ, here there was Emma prophets any in semi watching in the conference. Yeah, senior, your bomb so baby, ya dream. Ne yakumi muna wa boy, and I yet to me as a son, ne yet to me at the conference in Sia, near me, na a boy, a bra. Way, amen. And yes, sir, the by Jesus Christ, dimunti, amen.
This has been a broadcast of the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir of students from Brigham Young University. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.